inyito y'igitabo cyanjye Do Not Accept to Die nayivanye ku buryo muri genocide yakorewe abatutsi hageze igihe nkumva gupfa bitakirimo numva ko ngiye kurwana ku buzima bwanjye sinemere gupfa nkajya numva n'ijwi ribimbwira riti wipfa wipfa wikwemera gupfa mu gihe twese twari twihebye tuzi ko ahubwo batinze bazaza ryari kuko twabonaga nta yindi gahunda ihaburitse kutwica hanyuma Do Not Accept to Die nyivana muri iyo experience nagize nkanayifata nka message mpurubyiruko n'abandi bantu bose bazagisoma ko ibyatwica ni byinshi ariko tugomba gushyiramo ingufu zo kubyirinda no kubirwanya kugira ngo dukomeze tubeho
uwanditse hashize imyaka igera kuri 29 ibyabaye mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi ibaye nawe ibyo wanyuzemo bibaye niki gituma wahisemo gusohora inyandiko yawe iki gihe muri iki gihe cyose
uko bizi abantu benshi bahageze kuri mu genocide yakorewe abatutsi bifuje kwandika barabiharanira ariko biragoye ni process itinda ikagorana mu nzira bya mu buryo bw'imyumvire n'amarangamutima ndetse n'ubushobozi ngere natangiye kwandika kera ariko byashobotse hashize imyaka 27 nuko uyu munsi ngivuga kize 29 ariko cyasohotse umwaka ushize ni process yatinze ariko niho bishobokeye inkoni hera igihe
uratanga ubutumwa ki ku barokotse genocide bashobora kuba bafite ubutumwa bashaka gutanga bashobora kuba bashaka kwandika nkuko nawe wabigenje kugeza ubu bafite inkuru ariko zikibahezemo
nibyo koko kuko bigoye abantu benshi barabyifuza ko ntibabishobore nabaha rero ubutumwa bwo kugerageza niba narabishoboye nabo babishobora hari n'uburyo bashaka kwegera abandi bakabasaba kubibafashamo bakabandikira iyo nkuru ariko ntibazapfe batayivuze kuko nibwo buryo bwo guha icyubahiro abacu bishwe bazira ubusa kandi tukigisha n'amahanga n'abandi bose batayibonye ububi bwayo kugira ngo bayirinde igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda abana bacu ntibazongere kubona amahano nk'ayo twabonye buri wese rero yabishobora ndamushishikariza kugerageza cyangwa gushaka ubufasha ku bamwegereye ariko ntazafata bivuze niyo yabivuga gusa undi akabimwandikira twese turahari ngo tubafashe nubwo bikomeye birashoboka
mu gusoza Do Not Accept to Die samusogongeza abatarakibona hari miki niyihe mvumburamatsiko umuntu yavuga ati reka njye kureba uko bimeze
Do Not Accept to Die ni igitabo cyiza kivuga ku nkuru y'ubuzima bwanjye cyanditse neza ku buryo benshi bagisomye ntibagihagarika batakirangije harimo rero inkuru y'ubuto bwanjye uko nakuze iwacu mu rugo ikibagabaga uko twabagaho nk'abatutsi babujijwe byinshi ariko bageze aho babyemera ubuzima bwabo ntibube bw'agahinda gusa harimo ibyishimo harimo umubabaro harimo amabi yose twabonye muri genocide n'ukuntu nayirukutse nge ku giti cyanjye ariko harimo na message zitanga ihumure zitanga icyizere cy'ejo hazaza harimo u Rwanda rushya ko twarwubatse aho rugeze uyu munsi ku buryo bushimishije harimo message kubwira urubyiruko ko byose bishoboka ko ahora ari icyizere cyo kubaho ukabaho neza wishimye kandi ubana n'abandi neza nta kigutangira mu buzima bwawe murakoze